azokubona tomorrow. Nize early, nomfica sen ready. Nize early, nomfica sen ready. Funa ukuhamba ngabusuku, busuku, busuku. Ngicela imbudu ningithabisele, ningakhathazeki, ngizokule thekisela. Excel, excel, excel.
Captain, I'm trying. Thank you.